Bubble made it. Made it.
Usini shoot, sina bulletproof ya moyo. Mimi kuomba hili la mikwako si mchoyo. Mengineo tutakabiliana nayo. Sindwele ya lopita sini sasa na yajayo. Unconditionally I love you. Internationally I take you. Juu ya kilele cha utamu. Wapige makelele situkishika hatamu. Nikiwa nawe maisha matamu. Ni kweli kwamba jomi na mabinti. But baby you taking over above them. When I shine, you shine, we shine. Together, sip some, pop some. When I fly, we fly. Together, forever, forever. Ya kupenda tena tukiachana. Muda ni kitu muhimu sana. Sisemu siwasikilize wana. Msikilize mama, jisikilize pia. Sauti yako ya ndani nini nachokwambia. Tusishikwe maigizo bali uwalisia. Harusi likuwa bomba mwisho kusimulia. Tutengeneze hadithi nzuri wa kisimulia. Hey, yani toka ile siku na kungoa. Kila siku ni siku yetu ya ndoa. Na kuvua na kuvisha deli na kuoa. Kila usiku ni honeymoon, me and my honeymoon. Hatuna shuli ndogo penzini. Chop my money, chop chop my money honey. Usipo zila wea zile nani. Uzuri we misiku hongi na kutunza. Lifestyle flani madogo watajifunza. Marafiki waishie mtani. Mambo yetu ya mapenzi tuunge chumbani. Wapige makelele situkishika hatamu. Nikiwa nawe maisha matamu. Ni kweli kwamba jomi na mabinti. But baby you taking over above them. When I shine, you shine, we shine. Together, sip some, pop some. When I fly, we fly. Together, forever, forever.